watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what, kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana. Because of what, watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what, kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana. Hatuna tatizo ila tunasota, tuko likizo bado tunangoja. Watu wanalia sababu ya uchumi, eti maisha yamekunja ngumi. Ubani kwamba wanyongwa nafungwa kwa kamba, mwisho wanapigwa mapanga. Haki kwa wapi, huzuni metanda. Kiwa kijana amua mapema, fanyo fanyacho usiogope kusemu, usikate tamaa. Shukuru na hema, una nafasi ya kuanza tena. Hapo kicheza ahera unatuma, usirudi nyuma, kilu pandacho lazimu tavuna. Hapa uzalendo kwa wapi, stand up, keep busy and focus. Cause of what? Watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what, kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana. Because of what, watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what, kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana.
Mini liacha kunyesha, kazi ngumu zinafanya na kesha, na si atina wachekesha, hapo ndo lejime nifikisha. Wanauliza mbona sivangi dera, ntava dera na mjengo ndawera. Ata mjam ni kweli nasema, tabonga tankuwe kilema. Kwanza I'm heartbroken, nikifikiria food na token. Shule mlituambia, so mensa hii tunakosa kazi kwa folen. Sisemi mgeni baraka, imefika time sitoi sadaka. Ntatoa sadaka na sendi ibada, nkienda ibada nitaenda njaa. Ninishika nende shule, judi zenyu zilikuwa bure. Nende Saudia ni kufie kule, ndo mnichangie ama nitu. Kazi ni kusaka kazi, kushikisha veve kinyonya kizazi. That's why inawambia sifang kila time kwa base, jusi na makazi. Kumia saini wa mama, vijana weto na kunishwa nazi. Saisa sando na rada, story ya sungura, mpanda ngazi. Ikiwa pedi blana, mnataka ni sote nijiweke kamba. Meeting ya saa tatu na kuja saa saba, na hamnanga kitu ya mana.
Because of what? Watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what? Kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana. Because of what? Watu wanalia sana, wanahangaika sana, wanaumia sana. Because of what? Kila siku ni lawama, hakuna peace ni unyama, watu wanafanyana.